Ooh, yeah, cloudy nine.
She from the bars, sing silence music.
Kajuwe ba love, kibe love. Bwegu ba mukwano, kibe love. Kubampulira binyenze, pulira binyenze. Omukwano kuntamisa. Oh na na na, na kwagala ne mpitawo ne nkyawa buli omu eyandi ku lusekere. Nakyawa bangi nnyo abaali banjagala okusinga nawe nensigaza kwomu mapeibe. Naye ate laba tonfako ndajjala nga nkoko ndijje siina nagwe mpala bwennyingi. Atenga wansubiza forever and ever toli ntuntuza. Ela nonsubiza ntolibera nange lubelela. Kati weba love, kibe love. Bweguba mukwano, kibe love. Kuba mpulira binyenze, mpulira binyenze. Omukwano guntamisa, ona nana.
Mukwano nkwagala nnyo, ekyo kimanyi, ekyo kimanyi. Era nkulowoozaako nnyo, ekyo kimanyi, ekyo kimanyi. Nakulonda mangi, anjagala obeera omufumbi wange. Era mpulira era nange, njagala obeera ekyo kye wansuubiza. Naye by'okola bintamye nze, by'okola bintamye. Era obeeranga mu lugambo lwokka bye nkoze ne sikoze n'onnenyera. Balimbalimba baagala tukyawagane, babeera badyekadyeka baagala gundeke ogende. Kati nkusaba wulira mabebi yeggomu gwe nnina. Era nkugamba nti gwe omu gwe nasigaza mu basembayo. Kati nkusaba mukwano tota jita lavu gyennyina gikwate totya. Kati nkusaba mukwano tota jita lavu gyennyina gikwate totya.
Kati weba love, kibe love. Bweguba mukwano, kibe love. Kuba mpulira binyenze, mpulira binyenze. Omukwano guntamisa, ona na na. Kati weba love, kibe love. Bweguba mukwano, kibe love.
African Chief.